ngoba sihlala madoda wodwa. Awoba sihlala insizwa zodwa kuleya ndawo. Abanye bathi kumnandi leya ndawo. Abanye bathi kuyabulalana leya ndawo le. Iwenzeza mpela mpelone anenjana wamadoda. Iwenzeza mpela mpelone kuleya ndawo. Ngale kokubulalana kumnandi le hostel. Siyakhulisana futhi sizinsizwa kule ndawo lenatina. Mawenzeza ungaganyiwe mfana kumele uyothatha le makhaya. Mawenzeza ungalobole kumele uyothatha le makhaya mfana. Mawenzeza usebenza kumele ugqoke mfana. Mengabuya lena yemakhaya mfana kumele uphathe ungenandla.
Impilo yaso sonke inani. Impilo yaso sonke inani. Impilo yaso sonke inani. Impilo yaso sonke
inani. Akumnandi kule ndawo. 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 Hayi wenzizwa, hayi yabona mina angifuni hlobo ke manje ukuthi ngishiyele ngizohlala khona la ihostel ngeke angiboni futhi ukuthi ngoku ngiphindele ekhaya. Hey uthi uyophinda nje, hayi mina ngihleli khona la kumnandi la ihostel. Akumnandi kule ndawo. 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 Akumnandi kule ndawo.
Yeah.